pass the mic, mrapper nami ngicela ukushiya few bars. Mabona mina uhlezi wisho ubona ama falling stars. Usiye ntangu Western Thembeni ungathatha ama chance. Sano rapper ngesitaliyane ehlanye nevater fan. Hola mrapper ungazo speed ungazongizela ngobuso. Ivesi ihlezi lipolishiwe sibalile me ngomuntu ukuthi uyashisa kusho wena ngithi rapper ngengubo. Mina ngihlezi ngichajekile, ngihlezi ngirapha ngomputhu. Okay, ashintsha ama flow. Rapper, here we go. You always say that you dope. Bacela feature what no. So it means that you not. And usadlala iacto. That's why ungena stage kuvaya icrowd ikusala bawu 4. Esan, eman, mina ngu Westing I want. Ungazulisi ngibize ngegama ungangibiza someone. Outlam, jayam, vele ngiskiming ketam. Ehlezi gibele kujantshi ungazositshela ngeham.
The flag ungazokanga ulweve kuze kuphela unyaka noma umdala noma unkanga phakamise zakhe izandla kuze uWest emoyeni. West emoyeni, West emoyeni, West emoyeni. The flag ungazokanga ulweve kuze kuphela unyaka noma umdala noma unkanga phakamise zakhe izandla kuze uWest emoyeni. West emoyeni. West emoyeni, West emoyeni.
Ama nezinja vele nginja, spin kicking ngeninja, Scooby Doo ke vele West. Ngisho ntwana ngeninja, sazoyilwa no Sathane noma ethanda impilo. Siqhube ngezinto oqhuma icupha, qhimu qhimu zimpilo. Sraise West and the nigga sibenzela ke the best. Sinti track ikunomela bani, nami ngithi ngifake isibani. Ngumshayeli ngisazopressa ngekho smooth kubuhorohoro. Sazophusha kule mpilo noma ilife isikorokoro. Kwamele ngirun istore sabo, athlete ngigijima ebeat. Vele ke ntwana ke ngifit, ibeat ngiyenza ngimvithi. Olayini kusejozi etop uhlezi kuphithisa. I'm on top of the game, ithola ami ngiphezu komdlalo. Pendlami li-exivate ama-chakra, inhloso ukutitivate. TBT ungalahli focus, triple C is all you need. Stay evil, spell it backward, noma umdala noma untanga.
We have the flag ungazokanga ulweve kuze kuphela unyaka noma umdala noma untanga. Phakamise zakhe izandla kuze uWest emoyeni. West emoyeni, West emoyeni, West emoyeni. We have the flag ungazokanga ulweve kuze kuphela unyaka noma umdala noma untanga. Phakamise zakhe izandla kuze uWest emoyeni. West emoyeni, West emoyeni, West emoyeni.
IWest your best, ihlezi tight invest. Khona lesi nje kafula umlilo ayidinga intyosa. Hlehle umngcwabo ma ungiphathele i-hes. Ngithi lesi dwane sasendla sifika nijampe ama-fans. Enhleke sifuna impilo efensi. Ngale skill kusazokhokha abantu ngumashana ama-hands. Khala phansi soshadula fana thatha mhlala phansi. Ngekulungela ngaze ngabo makhenika so ngekulungela. Uphakama ngenkano wami West, ugoqeki ngenkano, goqeki ngenkano. Uthole ipan ma uneflow esibhadi. Angisarephela ukuprove ipoint, ngijabisa abantu. Ngayishaya i-hit buza abantu, tshela abantu fana ungangiphani. Kahle kahle wena uqalani. Kukhethe bhumbe play futhi ma uneyikwala. Phathe mapenti ebhithini, angidlali nengane ebhenini. I-West, oh best, naweke shayinte shade.